Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC tumutse ku makuru yo mu karere duhere mu Rwanda aho kuri uyu wa mbere ariho mu Rwanda hose hatanguye amatora ku bayobozi b'inzego zo hasi bamwe mu bitavye amatora nibishimiye ico bise amanyanga mato mato yagaragayemo kuko bavuga ko hari aho batoye abo batihitiyemo Eric Bagiri Ubusa yakurikiranye amatora yabereye mu ntara iyo mu manuko mu karere ka Kamonyi no mu gisagara cha Kigali mu karere ka Nyarugenge
uretse kubona abantu bateranye bamwe ku mirongo abandi mu matsinda bajya impaka ku muwa kandida cyangwa bahita babemeranyaho naho ubundi nta kirango na kimwe cyashoboraga kugaragaza ko uyu munsi mu Rwanda habaye amatora ku nzego z'ibanze yewe habe n'indirimbo zigendanye n'amatora ko twageze mu ntara y'amajyepfo no mu mujyi wa Kigali bitandukanye cyane n'andi matora yagiye yaba mu minsi yashize mu murenge wa Kigali ka Kagari ka Sheri mu karere ka Kamonyi hateraniye imidugudu itandatu n'amatora yatangiye akererewe ku isaha ya saa yine n'igice za mu gitondo kwari ukwiyamamaza ku mwanya runaka cyangwa kwamamaza abakandida ubishatse agatorwa n'utabishatse akavuga impamvu aya ni amatora mu buryo butaziguye yabaye mu bwisanzure dufashe nko ku mudugudu wa Kigarama ku mwanya w'ushinzwe amakuru bawutoreye ubugira kabiri habo rutsindira uruhande rumwe rwashinje urundi mu ruhama amanyanga amenyerewe kukizwi nko gutekinika mu gihe ababaraga amajwi bo bemezaga ko abakandida banganije
ibyo kumongo nibyo dushaka ntabwo byadushanze ahubwo bari kwiba amajwi bari kwiba amajwi uyu muntu tudashaka kwa kwa tuyobora
nziko dushaka tombo
bagombaga kwitabaza yego nawe yakuba kandida bombi ku mwanya w'umunyamakuru mu mudugudu akaboneka ariko rubanda baratsemba n'impaka zasojwe n'ushinzwe ibikorwa by'amatora asaba itora ritaziguye ubugira gatatu
nibareke dusubire ku murongo hariya
Yarangiye bwana Sirilo Nsengimana ari butorewe umwanya w'umunyamakuru ku mudugudu wa Kigarama ku Kamonyi twavuganye n'abari bamunambyeho
amakuru burya niho ibintu byose byubakiye kuko amakuru niho umuntu amenyera ibintu byose akamenya aho umuntu ashobora kurengana cyangwa hatarengana
yadatorwa nyine twari gutora uwabemeje ariko natwe baye ngombwa ko tumutoye kubera ko tuzi ko hari icyo azatugezaho
tubyakiriye neza kabisa ubigira turabaye dushimishije kubera ko twashakaga ari we dutoye iri ni hano rya demokarasi kabisa bari baryisha ariko bararisobanuye neza
uyu nguyu ubaze uyu muhanda uruhande atandukanye n'urishye
atandukanye
aya ntabwo njaga kumfata amajwi menshi ariko si
nyirubwite nawe wagiriwe icyizere agatorwa bivuye kurati
rwose ndishimye cyane bitewe n'icyizere abaturage b'umudugudu wa Kigarama wanjye bangiriye abaturage bamaze guhumuka imyaka itanu ubuyobozi bwawe buriho buriya barashishoje cyane
muri aya matora kandi hagomba kubanza kurebwa niba umukandida wamamazwa cyangwa wiyamamaza nta mizera afite aha bagiye baca muri humye bagenzi babo bagatorwa rubanda basigaranye ishavu
araburana amafaranga abantu 80 by'ishyirahamwe bariye none mwongwa muramutoya abakecuru banwa kurira bati bamutoye bate kuki tutabibonye turimo kubonana tugeze mu bundi ngo ibyo ni ibiki
muri rusange abashinzwe ibikorwa by'amatora kuri site ya Musheri ku Kamonyi babwijwe rya Amerika ko amatora yagenze neza
yewe kuva twagera ha mbona imigendekere y'amatora yacu yabaye myiza ko abaturage batoye neza ni ukuvuga ngo igikorwa cyacu muri make turabona cyagendeze neza kuri site yacu
ubwo byari byifashe bityo mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Kamonyi ikigari mu karere ka Nyarugenge rweza amenyo mu mudugudu w'Indatwa naho nibumvikanye
ikintu kiri kuba hano abantu biyamamaje dutora umukuru wa mudugudu kari Musa none amatora babonye arangiye baravuze ati ngo Musa ngo nimba afite imiziro ko batabivuze amatora atararangira babonye turangije amatora babona kubivuga nicyo kintu kitubabaje yewe ndabona ibintu biri kuba hano ari na politique sinzi yo politique nimba ari iki
sinzi cyabiteye hari umuyobozi umwambye ngo ntiwiyamamaze ndaceceka abaturage baramye bateye ni tutagutora turahagarika gutora twitahire twese twigumure ubwo mpitamo kubahiriza ibyifuzo byabo
aya ni amatora rubanda bahamya ko agamije demokarasi n'iterambere kuri iyi nshuro ya mbere mu matora y'inzego z'ibanze hatuye komite nyobozi y'umudugudu komite nyobozi y'urubyiruko abajyanama bavugira imidugudu yabo mu kagari n'abagore bazahagararira abandi mu nama y'igihugu y'abagore ni amatora ateganijwe kuzarangirana n'intangiriro z'ukwezi gutaha kwa gatatu akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Eric tukivuga kuri aya matora y'inzego zo hasi yabaye mu Rwanda umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi nawe yakurikiranye mu bice bitandukanye by'umugwa mukuru w'u Rwanda Kigali
umujyi wa Kigali aho ijwi rya Amerika ryabashije kugera mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro no mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu masambere abaturage bari benshi washakaga gutorwa akenshi yamamazwaga na bagenzi be abiyamamazaga ubwabo ni bari benshi gusa uwo abaturage bahurizagaho akenshi yahitaga yemera kujya mu bakandida ariko bakurikiranye amatora mu mujyi bemeza ko nta marushanwa agaragara yararimo
ntabwo ari ibintu barwanira cyane cyane ko mu mujyi buri wese ababyuka ajya kwishabikira uko abonye ubona ari ibintu badateze mu inyungu ariko inyungu ibizaza nyuma
abahagarariye amatora nabo bemeza ko amatora yo mu mujyi wa Kigali atandukanye nayo mu cyaro ari nayo mpamvu mu mujyi usanga abantu batarwanira ubuyobozi bitewe n'imiterere y'akazi k'abanyamujyi uyu ni Madame Murekeyisoni Françoise uhagarariye amatora mu kagari ka Nonko mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro
mbogamizi mu mujyi ni akazi ni shuguri zitandukanye zo mu mujyi abantu bafite imirimo myinshi abantu bafite inshingano nyinshi
ijwi rya Amerika ryanyarukiye no mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba mu mirenge inyuranye twasanze abaturage bo bafata iya mbere mu kwiyamamaza abanenzwe bakabibwirwa ku mugaragaro
hari abiyamamaje bitewe n'uko tubaziho ubunyangamugayo bukeya twabasha kubatora ntabwo watora umuntu nta kintu azakugezaho umuntu ushinzwe umutekano twarebye dusanga na ubwe ashobora kuba yaduteza umutekano muke twamwanze dutora abandi kuko dufite amatora y'ubwisanzure
mu duce tw'ibyaro abaturage bifuza kwiyamamariza kwinjira mu buyobozi bw'inzego z'ibanze ari benshi gusa rimwe na rimwe bahuraga n'inzitizi yo kutamenya gusoma no kwandika
umwana w'amashuri yakubereye inzitizi
yambereye inzitizi
ufite angahe wowe
nta narimo
iyo uza kuba ufite amashuri wumvaga nawe wajya kuba
nari kujyayo nari ntatwe ntabwo twajya hejuru wari uriho twarebye uwagira abandi akamara none se ubu wazi kwandura ikibazo nkagikemura ute nta shuri nari mfite
gusoma no kwandika bihuri he no kuyobora
birahuye kubera ko ubwo mujya muntuze mu mahugurwa bakavuga ati buri muntu nafatika ibyenda yandika ibyo amahugurwa yatanze utazi gusoma no kwandika yakayi wayishyiramo icyo utazi
ubu rero mwitinye ntabwo mushobora kujya muri iyo myanya
reka da wayijyamo gute se utazi gusoma no kwandika de bafite kweza nk'igipapuro ku kagari cyangwa ku karere mu mudugudu niba kinyweza ndi umuyobozi se nzamenya nsoma mwiki mbwira iby'abaturage
uyu munsi nta kiruhuko cyari gihari ariko ubwinshi bw'abatorwaga bwatumye hari aho amatora arangira mu masaha 7 na saa 8 bikagora ko abantu bahita bajya ku kazi aya matora yakozwe abiyamamaza bajya nyuma y'umukandida abashinzwe kubara amajwi bakemeza ko watowe ari uwarushije mugenzi we amajwi n'amatora benshi bemera ko nta banga ribamo kuko byoroshye kumenya uwagutoye n'utagutoye ariko nanone ni amatora atabamo uburiganya kuko abashinzwe kubarura babikora imbere y'abaturage bose ku buryo nta kwibeshya kwabaho Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali.